Foreign Service Institute, Fuller Basic Course, Unit 26. Asking Directions. Dialogue for Listening.
Minde mi majji. Ron jidda yaade. Hotel Atlantic. Mido andi to o woni. To wawat holiday kam lawol ton. Bang lawol tokosel ngel haato nder sarande. Si mi yotti ton hodo mi fotta wadde. Lamda lawol yahata hirnange. Si taw ton no wadde, mi banga taxi na. Ala yaha e koyngal ma haato sarande. Waktu je jalu dum bangata. Dum wona minita je sappo e jobi. Ma o jenga take tuma mi yottoto ton. Ala a yottoto ton do e futuro. A jaram. Jaur.
Dialogue for learning.
Minde mi majji. Minde mi majji. Honton jidda yaade. Honton jidda yaade. Hotel Atlantic. Hotel Atlantic. Mido andi to o woni. Mido andi to o woni. Awawat holiday kam lawol tonna. Awawat holiday kam lawol tonna. Bang lawol tokosel ngel haato nder sarande. Bang lawol tokosel ngel haato nder sarande. Si mi yotti ton, hodo mi fotta wadde. Si mi yotti ton, hodo mi fotta wadde. Lamda lawol yahata hirnange. Lamda lawol yahata hirnange. Si taw ton no wadde, mi banga taxi na. Si taw ton no wadde, mi banga taxi na. Ala yaha e koyngal ma haato sarande. Ala yaha e koyngal ma haato sarande. Waktuji jalu dum bangata. Waktuji jalu dum bangata. Dum wonay minita je sappo e jowi. Dum wonay minita je sappo e jowi. Ma o jenga take tuma mi yottoto ton. Ma o jenga take tuma mi yottoto ton. Ala a yottoto ton do e futuro. Ala a yottoto ton do e futuro. A jarama. A jarama. Jaur. Jaur.
Dialogue for fluency.
Minde mi majji. Honton jidda yaade. Hotel Atlantic. Mido andi to o woni. A wawat holiday kam lawol ton. Bang lawol tokosel ngel haato nder sarande. Si mi yotti ton, hodo mi fotta wadde. Lamda lawol yahata hirnange. Si taw ton no wadde, mi banga taxi na. Ala, yaha e koyngal ma haato sarande. Waktuji jalo dum bangata. Dum wonay minita je sappo e jowi. Ma o jenga take tuma mi yottoto ton. Ala a yottoto ton do e futuro. Ajarama. Jawur.
26.1. Variation drills on basic sentences. Drill A. Progressive substitution drill.
Min de mi maji. Tamp. Min de mi tampi. An. An de atampi. Lot. An de aloti. O. O de oloti. Nyam. O de onyami. Oya. Oya de onyami. Dan. Oya de odani. Onon. Onon de ondani. Wal. Onon de onbali. Minen. Minen de membali. Maj. Minen de memaji. Be. Be de be maji. Lar. Be de bendari. Kanko. Kanko de o lari. Ya. Kanko de o yahi. Kambe. Kambe de benjahi. Yar. Kambe de benjari. Min. Min de miyari. Maj. Min de mi maji.
Drill B. Progressive substitution drill.
Mido andi to o woni. O. Omo andi to o woni. Ya. Omo andi to o yahi. Be. Bedangani to o yahi. Wal. Bedangani to o wali. Meng. Midengani to owali. Nyam. Midengani to onyami. On. Orongani to onyami. What. Orongani to owati. Me. Midoandi to owati. One. Mido andi to owoni.
Drill C. Response drill. Produce the question to which the cue sentence is an appropriate response.
Mido andi to owoni. Ara andi to owonin. Omo andi to bengoni. Omo andi to bengonin. Bedongani to mengoni. Bedongani to mengonin. Midengandi to ngonda. Orongandi to miwonin. Orongandi to owoni. Orongandi to mi wonin. Ada andi to mengoni. Ada andi to mengonina. Mido andi to owoni.
amo ani to o wonina.
Drill D, progressive substitution drill.
A wawat holide kam lawol ton? O. A wawat holide o lawol ton? Tereng. A wawat holide o lawol tereng? B. A wawat holide be lawol tereng? Airport. A wawat holude be lawol airport? Meng. A wawat holude meng lawol airport? Hubere. A wawat holude meng lawol huberen? Mo. A wawat holude mo lawol huberen? Passion. A wawat holude mo lawol passion? Kam. A wawat holude kam lawol passion? Julirde. A wawat holude kam lawol julirden? B. A wawat holude be lawol julirden? Fijirde. A wawat holude be lawol fijirden? Kam. A wawat holude kam lawol fijirden? Ton. A wawat holude kam lawol ton?
Drill E, simple substitution drill.
Bang lawol togosel ngel hato nder sarende. Kampama. Bang lawol togosel ngel hato kampama. Galle bokari. Bang lawol togosel ngel hato galle bokari. Jangurdu. Bang lawol togosel ngel hato jangurdu. Kubeje. Bang lawol togosel ngel hato kubeje. Pasion demba. Bang lawol togosel ngel hato pasion demba. Airport. Bang lawol togosel ngel hato airport. Marche. Bang lawol togosel ngel hato marche. Hotel Atlantic. Bang lawol togosel ngel hato Hotel Atlantic. Hubere amen. Bang lawol togosel ngel hato hubere amen. Ngesa am. Bang lawol togosel ngel hato ngesa am. Ambassad Ghana. Bang lawol togosel ngel hato ambassad Ghana.
Drill F, random substitution drill.
Simi yotti ton, hodo mi fotta wadde. A. Sa yotti ton, hodo nga fotta wadde. Nyam. Sa yotti ton, hodo nga fotta nyamde. Honto. Sa yotti ton, honto a fotta nyamde. B. Si ben yotti ton, honto be potta nyamde. lar siben jotti ton hono be potta larde hombo siben jotti ton hombo be potta larde nod siben jotti ton hombo be potta noddude meng simen jotti ton homo men potta noddude dab simen jotti ton homo men potta dabude hodum simen jotti ton hodum men potta dabude yar simen jotti ton hodum men podda yarde on son jotti ton hodum on podda yarde nyam son jotti ton hodum on podda nyamde mi simi yotti ton hodo mi fotta nyamde wad simi yotti ton hodo mi fotta wadde
drill g random substitution drill
ayaha e koengal ma hato sarende o o yahay e koyngal mako hato sarende kampama o o yahay e koyngal mako hato kampama o moto o yahay e moto mako hato kampama o be ɓe jaha e moto maɓɓe ha to campement o kuruye ɓe jaha e kuruye maɓɓe ha to campement o jangurdundu ɓe jaha e kuruye maɓɓe ha to jangurdundu meng men jahay e kuriye amen ha to jangurdundu sala o men jahay e kuriye amen ha to sala o pucci men jahay e pucci amen ha to sala o on on jaha e pucci moɗon ha to sala o mayongo on jaha e pucci moɗon ha to mayongo babbi on jaha e babbi moɗon ha to mayongo marse o on jahay e baɓɓe moɗon ha to marse o mi yahay e mbaɓɓa am ha to marse o kampama o mi yahay e mbaɓɓa am ha to kampama o puccu mi yahay e puccu am ha to kampama o koyngal mi yahay e koyngal am ha to kampama o sarende mi yahay e koyngal am ha to sarende a a yahay e koyngal ma ha to sarende
drill h Simple substitution drill.
Waktu yi jelu dum bangata. Balde. Balde jelu dum bangata. Lebbi. Lebbi jelu dum bangata. Jonte. Jonte jelu dum bangata. Minitaji. Minitaji jelu dum bangata. Kitale. Kitale jelu dum bangata. Jemaji. Jemaji jelu dum bangata. Waktuji. Waktuji jelu dum bangata.
End of Unit 26.